Chakureta kuyalaba mastani Naba noweba shalef tumbiri achidi apa maiki I never disappoint nivari chonga ni naiki Zibrumu na pepi ovente mchofa kwa tibaiki Vandete la kapombo aze lalwe ni mupaki Nebo eti chicha murapu kemu demu panika Remoneka kwa tariva kea demu panika Ukepshe wa mazara tushe wala muma pono Garanti wete kuimba mukeshe kwa mapono Chusida zamba kumino vena eo watapawa Parire phone afrika kompeti tatapawa Na wakako tumapasi na umapotu uchale puka Tumineni kwa ambulance na ya mushale poka Kiuni tomiri mbutuka kwa ni Eminem futi Geta njipa eke mbo nangu Eminem futi
Kamuwa iche bad kale sano tufita Lesa chupie vene kukulota kopata Kremle quick kale fako wali noise kampompo Kulevo fio mutofo bakupele chimpompo Umuwa iche kwa pata chila po kubea Walaba fye kwa panka laba fye kubea Chizino tuma opone kwa pala kaka ya pao Katualo kutalu kuchila nka chena kari
ya
pao Revi
ya tupangeni ya muya shirapu chesa kama Mabasi anti muri doso nisha na ochensaka Anti bala lwala Bafiru wa ba walasha inanga shiri kwa panomba wafulopa Yunisaka yeti nipone ama saka size Ameriu emu siero vena saka musize Inebo super hero na lava langa ma super power hey. Mulete niko bambuyo ni muse mapao
M-U Ala D-E-A-L-A Nima deyondesha Tumona tinisterini ino kulenjesha Kembo kunjipa ya kaleri
Yeah, uyura pamu mwetele mchine na chenga Music na mukara rimbeshe kofie chenga Kapari rapunga rapu funde rapa mupepeni Kuspata niresa wama rapa mupepeni
Tutuma rapo tupanga ink muri pen Ifya pala ma juice no mpando mpeni
Narukusha vegetari bonja mbire we popera Tapaba na makasha shiwecho muipompera
Bamano amano nishi ya mubinya Baba mbefe Comments in deba pasha Mr. B
Kwimine na naine mbuti ni shita Wisa kama na safety Iyo ni suicide chimono kuhila safety
Don't go. 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 Don't